Happy. Saru Beats.
Oh. Yeah. Nah.
Numbers, you know.
Oh. Nothing to something. From nothing to something. From nothing to something. Inenali pa zero. Inenali pa zero. Inenali pa zero. Pomalelo. Wasinta nyengo zanga. Oh Lord, Lord have mercy. Those are for my super, no, I want to appreciate it. Fazizi, zomwe mwachita pa moyo wanga izizi. Zomwe mwawonetsa moyo mwanga zisizi. Nali ndani, chiri chose ndinga chite fazu pregeta. Every step I take fazu ndigweta. Antondilonda, hosa ndikonda. Ama puna kundi wona ndita proper. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero, pomalelo, wasinta nyengo zanga. Ine nali pa zero, ine nali pa zero, ine nali pa zero, pomalelo, wasinta nyengo zanga.
Numbers, ambuye ngwa chikondi, ambuye ngwa chisomo. Hona lelo wasegula langa komo. Kajota zose zikomo. Mkona ndiku nena kote ra, zikomo. Ambuya ndidola, moyo watedeza. Pompo njiwa segula, ndalizwa kutula. Moyo watukula. From nothing to something. Nothing to something. Ra.
Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Pomalelo. Wasinta nyengo zanga. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Pomalelo. Wasinta nyengo zanga.
My God. Wandilo njeza kuti nyumba mwake ndikala. Adani anga zondi tacha pano. Nose miwala. Nose mutawa. Nose mutawa. Nose mubaka. Nose mubaka. Pano ndine mfano yaka. Pano yaka. Dimwazi wake. Pano buka. Pano buka. Ntengo buka. Dimpavu zake. Dimwazi waka nandi chapa. Satana. Devo ivo ulipazi pama pazi angara. Ina, ndiku Peter, ndi Yesu tiku Stefa, limozi tiku Muva, ndi mwazi wa ndikuta, Satana tiku Vuta.
Ine nali pa zero, ine nali pa zero, ine nali pa zero, pomalelo, wasinta nyengo zanga.
From nothing to something. From nothing to something. From nothing to something, God. Today I see your power, God.
Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Pomalelo. Wasinta nyengo zanga. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Ine nali pa zero. Pomalelo. Wasinta nyengo zanga.